Angubengelele, nithokoze kakhulu ngokwamukela futhi engosini yethu eFresh. Kingusibonelo PT Ngema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Kuyinto evamile ukuthi masibhekene nempi, sisemzabalazweni, maphakathi nesimo esimanaphanapha, sizizwa sisodwa. Kunokwenzeka ukuthi asisodwa, kodwa yona ndlela okuzwakala kuyiyo leyo kithi. Kahlehle, sikhathi sinye impishisa, kusikhathi sinye sizobuhlungu nenhlupheko. Kuye ngokuya kubuka sengathi uNkulunkulu uqhelile. Inkinga esibhekene nayo inkulu ngendlela yokuthi uNkulunkulu ubukeke mncu futhi eqhelilele kude. Nakhona uma kuwukuthi suke sinawo kwawona lawo mehlo okumbona ele kude. Akube lokho kuzwala kuyinto okuye kube yiyo. Mqonde kuwe futhi nebala. Lo muzwa ukuzizwa uwedwa uqhelile uNkulunkulu ekude. Akumele iqiniso lokho. Ngoba nanti iqiniso. Ihubo 16 verse 7 no 8. Ngiyakumbonga uJehova ongilulekayo. Nasebusuku izinso zami ziyangiyala. Ngimbeke njalo uJehova phambi kwami ngokuba ungakwesokunene sami angiyikuzanyazanyiswa. Mina nawe siyamdinga umoya ongcwele ukusifundisa lelo qiniso ukuthi abe nathi phakathi nobusuku la khona sidonsekela ngapha nangapha. Ingakho kusemqo ukuba indoda nowesifazane wezwi likaNkulunkulu ukuze sihlale silungele makuvuka izimpi. Iqiniso elidinga ukufundiswa kithi uNkulunkulu ukuba libhalwe ezinhlizweni zethu. Into enamandla ukuyikhumbula leyo yokuthi ngimbeke njalo uJehova phambi kwami ngokuba ungawesokunene sami angiyukuzanyazanyiswa. Inkosi David yabhalela ihubo phakathi nezimpi ezinzima. Kulesikhathi kanye uNkulunkulu wayengabukeke eqhelile ngoba wayivelela ziqinisa uDavid. Hlobo sami, uNkulunkulu uhlale nawe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.